Aye. 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 Ikusa tena.
Chibe.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takuke pate kitu japo so vyote. This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari ni kuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli. Fall in love. Nimechikuta nimefoli again. Fall in love. Takupe siku zangu za uhai wote. Takuke upate kitu japo so vyote. Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Kichakike hini nusu kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu minitadeja kinipiga kibuti. Mutapata na mazishi, tabeba maiti. Na nadhani kwamba, aha, nimefika mwisho, aha. Misitaki tena, aha. Awi wameniweza. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takuke upate kitu japo so vyote. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takuke upate kitu japo so vyote. This love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.